Namira njagala, anjagala nino kwenyumirisa. Nagenda nemubuza, lwaki bambi onjagala nnyo bwotyo Namiro. Nayogera ensonga, kyanjagala kuba sirina muntu annumirirwa. Ndi munaku ddala abaali abange lwabeerawo. Kale nno ne bw'olindabira omulala, ndi muntu wa Namiro, gwe nawo obweyamu oyo gwe nalayira okwagala. Nesimya njagala omukisa munene ogwange, gwe maama omwana w'omugagga okuganza nza temala. Nzaani maama balina obuloddo, abaaleka baleke n'ayagala atalina. Mazima n'ayagala nza mujulize omwezi we guli kwerako. Kale nno ne bw'ondabira omulala, ne bw'aba yenkana musambwa, nze wange wuuli Namiro gwe nalayira okwagala.
kware rimparampie urunga rwachimesika bwana kasanga tajja kungasa wamane miro siro santi kiriberao rwachimesika bwana kasanga bajukunjwa wamane miro siro santi kiriberao
bisoholantia okukuleka nkuveko chikafuwe sikulino ekwaneri mpalampye
ngolo lwachimesika bwena kasanga tajja kungasa
wamma wamma namiro sirikuleka silowoza nti kiriberao
lwachimesika bwena kasanga bajukunjwa
wamma wamma namiro sirikuleka silowoza
Wenda embala ebikulu byosonkolera Uline nebuza nange dala kirabo kiche mbankuwa Olonga lwaki nesika bwena kasanga tajja kungasa Wamma namiro sirowoza nti kiriberao Lwaki nesika bwena kasanga bajukunjwa Wamma namiro siri kureka siro zanti chiriberao
genda nembala ebikulu byosonkolera muline nebuza nange dala kirabo kiche mbankuwa
olonga lwaki nesika bwena kasanga tajja kungasa
wamma namiro siro zanti chiriberao
lwaki nesika bwena kasanga bajukunjwa
wamma namiro siro zanti chiriberao
Dios.